andajimsafi.com.
Yeah.
Yeah, baba.
My feeling make it.
Najiona waje poe nikijitazama hivi naota ama nachanganyikiwa. Joto nalola shuka digiri, waliniliza tibiti, na moyo wangu shakupana. Na wewe ndo nahodha wa meli yangu, huitaji CV, atukinge ya ilahi, tuwe salama, atuepushe na mabaya. Changanyikiwa, oh nyikiwa, ndama nanona, nanyonyeshwa maziwa, oh maziwa. Ah, kama mapenzi ni jihadi, tuko peponi jinsi tulivyo pambana na hali yetu rohoni. Kuna vijibe vya nafsi wale waro, waro wano subiri tuchane hata kesho. Sisi bado, sisi bado, oh, oh, sisi bado kwa chana, sisi bado, sisi bado. Shena mabaya ya wengine, maana najiona nachanganyikiwa, oh nyikiwa, ndama nanona, nanyonyeshwa maziwa, oh maziwa.
Kwa makala kutoka wadachimsafi.com.